senatɔlɔntan bunagun kan mali la premiere division daminɛni ɲina sɛzɔn 2023 2024 hokumu kɔnɔ o min tun bɔra dɔgɔkɔrɔ ko a bolodara kokura sinikɛnɛ araba ɔktɔburukalo 18 san 2023 in na a be daminɛ a tun bolodara fɔlɔ ka daminɛ ɔktɔburukalo 7 tɛmɛnen o de sen fɛ klɔbuw tun ye laɲini kɛ federasiyɔn ɲɛmayaso fɛ k'u ma labɛn a tun ka kan ka daminɛ dɔgɔkun kelen o kofɛ a daminɛni ko min fɔra sinikɛnɛ laseli do min kɛra senatɔlɔntan federasiyɔn ɲɛmayaso sekretariya jeneral fɛ tile fɔlɔ dɔrɔn tɛ tile filana fana bolodara tile fɔlɔ ni tile filana ɲɔgɔndanw bɛɛ bɛ tan stade du 26 mars la bamakɔ min ye tile fɔlɔ ye o ɲɔgɔndanw bolodacogo filɛ sinikɛnɛ araba ɔktɔburukalo 18 san 2023 nɛgɛ 16 dana mana gosi AS polisi ni AS rural de bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ 18 dana mana gosi COB Club Olympique de Bamako ni AS Black Star bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alamisa nata ɔktɔburukalo 19 nɛgɛ 16 dana mana gosi AS Bakarijan de Barawuli ni ASCO Association Sportive de Kurufina bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen nɛgɛ 18 dana mana gosi US Kita ni AFE Afrique Football Elite bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri nata ɔktɔburukalo 21 nɛgɛ 16 dana mana gosi Stade Malien de Bamako ni USFAS Union Sportive des Forces Armées de Sécurité bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen nɛgɛ 18 US Buguba ni Binga FC bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kar nata ɔktɔburukalo 22 nɛgɛ 16 Joliba Athletic Club ni US Buguni bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen nɛgɛ 18 dana mana gosi Arsenal Talent Sport de Kourou ATS ale ni 11 créateurs de Nyarela bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ championnat tile filanan ɲɔgɔndanw bolodacogo filɛ araba ɔktɔburukalo 25 san 2023 in na nɛgɛ 16 dana mana gosi AFE Afrique Football Elite ale ni AS Black Star bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen nɛgɛ 18 AS Polisi ni AS Bakarijan de Barawuli bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ alamisa ɔktɔburukalo 26 nɛgɛ 16 dana mana gosi AS Rural de Bamako ni ASCO Association Sportive de Kurufina bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen nɛgɛ 18 11 créateurs ni Stade Malien de Bamako bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sibiri ɔktɔburukalo 28 nɛgɛ 16 Joliba Athletic Club ni US Buguba bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen nɛgɛ 18 COB Club Olympique de Bamako ale ni US Kita bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kari ɔktɔburukalo 29 nɛgɛ 16 dana mana gosi USFAS Union Sportive des Forces Armées de Sécurité ale ni ATS Arsenal Talent Sport bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o don kelen nɛgɛ 18 US Buguni ni Binga FC bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siaka Traoré ka laseli don.